Music mix on the Voice of America.
It's time to show the beautiful people how we get down. Ijoya, ha, Ijoya, 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 awama Ijoya, 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 awala nejo. One bit of metal on Ijo, one two bit of metal on the flow. Deshola, loni jo, se bagba, deshola. You eat on us, we do them so. One and one's a ton, so one's a bro. Awala ni jo, awala ni flow. Lyric story gongo. Lyric story gongo. Oro lori gongo. Eat on lori gongo. Shola lori gongo. Awa lori gongo. Lori gongo. Ijo lori gongo. Ijoya. 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 Ijoya.
Miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
there's always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America. And less than half the calories. The African Music Mix on the Voice of America.
Focus on me, I'm a cash, cash down.
I'm a crown.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Nata wa unanata kisa mkasa mimi medata kwako nimezimika chaguo ni lako kunywa kusuka kama unataka naona kuishi na mimi wewe umechoka kila kukicha vituko vinaongezeka ikizidi sana tutatengana na shangaa yani ukifikiria mambo ya mchezo haya mambo ya singioni yani kukupenda sana tayari ushajiona queen na kila nikikupa chance tunajiona wa bei ya ghali mimi from ilala tmk kinonga ngali kamshazali kukupa kibuti sioni hatari mimi ndo teacher boy aka young cat lil majiogo kwa families the guys wangu machizi mmemchekisha mejiona na veniletea mapozi umbe mwana mapepe dozen design ya lozi unachenguka na mabitozi hizo pamba sio zao na kodishaga tu kama jezi au na koma na makanuzi eti soda na lewa chips nusu wa amalizi nikupende vipi nikuvulie nguo nibaki unione cheese
nikupende 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 vipi mbona lisa mpenzi wangu mbona upendeki HIV mbele yako mimi nimecheki hospitali wamesema mimi nipo fiti basi nieleze ukweli mpenzi kama unitaki nijue moja tupigane buti nikikwambia ukweli unakuwa hushikiki mbona lisa kwa lolote uaminiki mbona lisa unanata kwa kuamini kwako nimedata ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka mbona mbona lisa unanata Mwamini kwako nimedata Ukivinda sana na kwacha na wana kuchina mimi umechoka Akufukuzae, akwambii toka Yote kwa sababu majalala nimechoka Siyo enzi zile nilikuwa ninawaka Mona Lisa ulisema bwana umepata Basi kumbuka pesa pia uchanua unyauka Mona Lisa dada punguza sana kunata Bwana mjeuri ipo siku utapata Na hiyo ndiyo siku utayokuja kujuta Basi utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka Mona Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka Nielewe 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 nielewe
Mona Lisa
nielewe 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 nielewe
Mona Lisa wanita
Yo mwenzenu nakerekwa huyu kidosho sijui wapi ndamweka nikimwambia sitaki mwenzangu anacheka tena kicheko chake ni kile cha makengeza wewe duli vipi utatakaje mapenzi kwa shauri kama mimi wakati huna pesa nyingi za kutanua gari wala nyumba utaniweka wapi mimi mbona bomba simaniona ninapoteza kila kona mtoto nimenona usijifuate fuate tena koma wenzako wanakuja kujigonga na ma VX sina shida na senti zako za chips misi hongu shilling tena na kwa madola, kwanza na kushenga utawezaje kupenda kwa asiye kupenda please kwenda, ndosi baba iki hata huje na nini sisi shiki tena kwako sito penda
Mona Lisa unanata kwa kuamini kwako nimedata ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka Mona Mona Lisa unanata kwa kuamini kwako nimedata Ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka
sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix, on the Voice of America.
Bébé Matou, au meilleur de sa forme, tant pis pour les jaloux. Mbibambi tene, pirasuga gonziga we mama, anda kamba, na tere simbi simbi nga pere mawae. La nina tjade, atjadjan tiringi la sala, piko pi plasoko. Timoninye na teretsi mingando Nelimi Kutesa
Mokete kongo patu Mokete kanakane Moba motene Mboso abakiyo Kiki mamona me Ake mupala nisala ake La niso tekete kongo Samba mokeli sese
Chupe Umbechi Sane
You are listening to the best selection of tunes from throughout the African continent, the Voice of America's African Music Mix.
Papa Paul Mvuba, le vieux Lucien Ebata Orion Oil, Bosse Okito Panda Chala Lukapa, le vieux Sylvain Goma Batler, Jean-Serge Sita.
Na bongi fina kona lopango ya bolimo, na sovanda na tieba fenêtre, na ba porte, peinture na ba caro, pe vitre na ba lustre.
Eric Mandala, Willy Mandala.
Motema e ponaki yo lelo. Lobie koki oboya yo. Elina mosusu.
Yebana motema moto koma moto bakate. Docteur Togo Alphonse à l'infini.
Yebana moto kina yo nge okoli alipa. Pendant la souffrance de ton cœur, je serai toujours là pour toi. Babotanga pona yo.
Vicky Poudou,
Zamba salanga pona yo.
Gaïtan,
Nazonyo koma mwebou, Nazonyo koma yo. Souci a goli mwebou, ki a moto a ebisike. A kokota paradis jamais.
Godwill le pétrolier à 10 mètres supérieur, Mami Massimo. Morvoto Guémania, Papa Moïse Alafou, Richard Kabala et Yves Mboy, le club. Tadi ya nenet samuzu
libele ya mama ekipa ga kitoko to mabe ya mwana teo na linge osongela kosolisa na taya mpama.
Like sunshine for your soul, the African Music Mix on VOA.
shida umetulinda umetufariji eka mama umetulea sisi watoto tumezaliwa Nairobi
Sounds from the continent that all humanity calls home, the African music mix on the Voice of America.
Yeah.
From the Cape to Tangier and all points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Shikulwala ifiva nefiava mukwangala
vuto la muzako milako iwe olokane bwanji milako iwe lelo chili paliwe.
Waona melo chili paliwe, waona lelo ngala na kwacha, waona mailo wakutika, waona wapoka muzako gai, waona melo chili paliwe, waona lelo ngala na kwacha, waona mailo wakutika,
lelo chili paliwe.
To hear, chances are you will on the African Music Mix on the Voice of America.
ومن أرجان السنوبان ذين كوسرن
free on your favorite radio, VOA Africa.
Abraham.